mtoto wakilia dede dede.
Mindo baba yake ni mbebe.
Mabuba, mabuba.
Uyo, uyo,
this is an album classic. It's so beloved. And this is our type of song. Your deal, classic.
Mrembo, nataka ni kusimuri hadithi. Ujua wapi nimetoka na wapi ninakwenda hake. Tofauti kati ya we na wale. We ni mkarimu sana
Chabaza bonga la toto.
Auna maringo, auna gaisi dingo. Vise za kumeki bingo. Kwa waifu matirioni
tunafananaye,
yeah. Kama mapacha, kama mapacha, tula vidali
tunafananaye.
Sabia na mwenendo matendo
tunafananaye.
Yo mama sita like, look at me, I'm look at you, baby.
Tunafananaye.
Nataka uwa waifu matirioni.
Ata vita buva dini vimanikai. Wanaume kuchakarika. Langu jukumu nimejivi.
Kimwali mwenye shida. Yendo wangu swaiba. Swila vida. Oh,
oh baby. Nikafanyo tingo. Niwe konda nikamate bimbo.
Halimbrai ni kutu tumbo. Chapaza bombe la toto.
Auna maringo. Auna gaisi dingo. Vise za kumeki bingo.
Uveridika na mimi.
Salamu sigombi baby. Wasalimie kwa fura. Mana nyumbani utarudi. Nataka uwa waifu matirioni.
Tunafananaye.
Kama mapacha, kama mapacha, chula vidali.
Tunafananaye.
Sabia na mwenendo matendo.
Love you, and this is a different song. It's about beautiful songs.
Solomon, you're
lost.